Ndande ndichimwe mchonse konse kumamuli ku program ino ya tisanthule Bible pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa. Mprogramu yathu apita tinayamba buku latsopano la loweruza ndipo tinamva za moyo wa Israel Yoshua atafa. Lero mbale Osman Chilola Amanda akhale kutsogolera kusanthula oweruza kuyambira chapter 3 tiyambira verse 12 ndipo tikhotero wanso mu chapter 4. Momwe nkhani yaikulu lero mprogramu yathu ndiyoti Mulungu akulanditsa Israeli. Mbale Chilola Amanda alipompa ndithu atitsogolere mu programu yathu ya lero.
Ndikulandilani komanso kukupatsani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku la mtengo wapatali kuti Yehova Mulungu wathu watipatsa mwawi wakuti tiyendere limodzi inu ndi ine. Poyamba ndifuna ndikukumbutsani kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa Oweruza chapter 1 kuyambira verse 1 ndipo tinalekeza chapter 3 verse 11. Mmene timaona za chiyambi cha buku ndi moyo wa Israeli atamwalira Yoswa. Ndipo lero ndifuna tipitilize Oweruza chapter 3 kuyambira verse yake ya 12 ndi kukalowa mu chapter 4 kulekeza verse 24. Mmene tiwoneza kuti Mulungu alanditsa Israeli pogwiritsa ntchito wanthu wamba. Tsono mu programu yapitayi tidaona kuti Otinieli anali mmodzi mwa aneneli abwino ngakhale kuti sanali woyenera kwenikweni ndi ngakhale kuti sanali ndi zinthu zomuyenelezi zambiri, koma Mulungu anamugwiritsa ntchito ndithu kotero kuti mnthawi yake analanditsa anthu kwa kusani. Mulungu monga momwe anagwiritsira ntchito moyo wa Otanieli akhozanso kugwiritsa ntchito moyo wanuwo ngati mungadzipereke kwa iye. Tiyentiwerengeni chapter 3 kuyambira verse 12 mmene tione Ehudi mneneli wachiwiri. Koma ana Aisraeli anawonjezanso kuchita choyipa pamaso pa Yehova. Pamenepo Yehova analimbitsa Egloni mfumu ya Moabu pa Aisraeli popeza anachita choyipa pamaso pa Yehova. Taonaniso pano ndime yomwe tangowerengayi ikuonetsanso kuti moyo wa Israeli unatsikanso. Chimene chimachitika ndi chakuti ana a Israeli amatumikiradi Yehova kwa nthawi yochepa, kenaka amamugalukira Mulungu wawoyo. Tsono Ehudi anali mneneli wa Israeli amene Mulungu anamuutsa ndi cholinga chakuti awombole Israeli. Koma Ehudi anali ndi luntha lapang'ono chabe. Tere pa udindo wake iye adaonetsapo luntha lake pamene anapha Egloni mfumu ya Moabu. Iye anali ndi luntha logwiritsa ntchito dzanja lake la mazere basi. Tere pamene anagwiritsa ntchito dzanja lake la mazere anapha mfumu imeneyi imene inali kuzuza ana a Israeli mwanjira zosiyanasiyana. Ndi chimene ndifuna kunena ndi chakuti Ehudi anagwiritsidwa ntchito ngati chida mdzanja la Mulungu kuwombola miyoyo ya mbirimbiri ya wana wa Israeli. Pali zitsazo za anthu ambiri amene ndi osakwanira pa muyeso wa anthu mdziko lino lapansi, koma Mulungu wakhala kuwagwiritsa ntchito kwambiri. Tili ndi zitsazo zambiri monga mphunzitsi wina wa mawu a Mulungu otchedwa Dr. Dwight L. Moody. Ndi mmodzi mwa anthu amene Mulungu anamugwiritsa ntchito kwambiri polemba mabukhu ambiri a mawu Mulungu othandiza kwambiri, koma pamene analibe maphunziro ambiri omuyeneleza. Komanso pali a Dr. Campbell Morgan amene bungwe la chipembedzo linawakana kuti sangalalikire mawu Mulungu. Koma taonani kuti ndi amene Mulungu anawugwiritsa ntchito kwambiri posanthula mawu Mulungu. Anzanga, mwina inu mukhoza kukhala mgulu la anthu amene dziko malinga ndi muyeso wake limanena kuti simungatumikire Mulungu. Ainditu dziwani kuti Mulungu akhoza kugwiritsani ntchito makamaka pamene mudzipereka kwathunthu kumtumikira Mulunguyo. Ndipo anadzisonkhanitsira ana Amoni ndi Amaleki namuka nakantha Israeli nalanda mudzi wa migwalangwa nakhalamo. Verse 13. Ndipo ana Aisraeli anatumikira Egloni mfumu ya Moabu zaka 15. Koma pamene ana Aisraeli anafula kwa Yehova, Yehova anawaukitsira mpulumutsi Ehudi mwana wa Gera Mbenjamini munthu wa mazere. Ndipo ana Aisraeli anatumiza ntulo mdzanja lake kwa Egloni mfumu ya Moabu. Ndimeino, ikutuza kuti, pamene ana Israeli anachimwila Yehova, anawapeleka mdzanja la Eglon mfumu ya Moabu, amene anawazuza kwa zaka 10 ndi 5 ndi 3, kunena kuti 18. Kwa pamene Israeli analilira kwa Yehova, iye, unena kuti Yehova ayo, anawautsila mneneli Ehudi, mwana wa Gera, wochokera ku fuko la Benjamin, amene amagwiritsa ntchito dzanja lake la mazere. Tamvani tsono, zomwe iye anachita. Verse 15. Ndipo Ehudi anadzisulira lupanga la kuthwa konse-konse, utali wake mkono, nalimangirira pansi pa zovala zake, pa ntchafu ya kulamanja. Ndipo anapeleka ntulo kwa Eglon, mfumu ya Moabu. Koma Eglon ndiye munthu wonene panditu. Ndipo atatha kupeleka ntulo, anauza anthu onyamula ntulo achoke. Koma iye mwini anabwelela pa mafano osema ali ku Giligal. Nati, ndili nawo mawu achisinsi kwa inu mfumu. Nati iye, kalani chete. Ndipo anatuluka onse akuimapo. Ndipo Ehudi anamdzera ali kukhala pa yekha mchipinda chosanja chopitidwa mphepo. Nati Ehudi, ndili nawo mawu a Mulungu akukuuzani. Nauka iye pa mpando wake. Ndipo Ehudi anatulutsa dzanja lake la mazere nagwira lupanga ku ntchafu yakulamanja namjoza mmimba mwake. Ndi chigumbu chake chinalowa kutsata mpeni wake. Ndi mafuta anaphimba mpeniwo, pakuti sanasolola lupanga mmimba mwake. Nilituluka kumbuyo. Pamenepo Ehudi anatuluka kukhonde, namtsekera pa makomo pa chipinda chosanja nafungulira. Pano taona imfa yochititsa mantha, imene ngakhale ngwazi singathe kuyilewa imfa imeneyi. Koma poyamba ndifuna mumvetsetse kuti dzina la Ehudi limatanthauza tsitsi lofera. Ndipo munthu ameneyo anali wamanzere, kunena kuti anali kugwiritsa ntchito bwino dzanja lake la mazerere. Tsono munthu uyu anapanga lupanga lake la kuthwa konse-konse, nalibisa nchovala chake ku ntchafu kumbali ya mwendo wake wakumanja. Ndiye apa ndifuna mumvetsetse kuti popeza munthu uyu anali wa dzanja la mazere, ndiye kuti kunali kosavuta kutulutsa lupanga lakeli lomwe linali kumwendo wakumanja. Tsono popeza anthu ambiri anali a dzanja la manja, ma bodyguard kapena kuti anthu oteteza mfumu Eglon, anafufuza zida kumbali ya kumanzere, ndipo anapeza kuti aliyese analibe chida choopsha. Koma kwa Ehudi, anthu awa anafufuza mbali ya chabe, popeza iye anabisa mbali ya kudzanja la manja. Tele mwachifukwa chakuti anawapeza kuti alibe zida zoopsha, anawalola kuti apeleke ntulo wawo kapena kuti mphatso zawo kwa mfumu Eglon. Tsono Eglon ndi amene anali munthu wonenepa kwambiri. Ndipo atatha kupeleka ntulo uja, Ehudi anaanamizira kuti afuna kulankhula ndi mfumu mawu achinsinsi padera pa awiri. Ndiye pa nthawi imeneyi mfumu Eglon samayembekezera ifayi, kote kuti Ehudi mwadzidzidzi anatulutsa lupanga lake nabaya mimba mwa Eglon, ndipo linabisika ndi mafuta a mimba mwake. Kenaka Ehudi anatulukamo nyumbamo natseka zitseko zonse nakoma. Tsono tikuona kuti chimene wachita Ehudi ndi chinthu chochititsa mantha kwambiri, kote kuti zinayenera munthu wochita zimenezi kuti akhale wolimba mtima kwambiri. Tsono mwina inu nkufusa kuti kodi nkhani iyi itithandiza chani? Zoonadi, nkhani iyi siyongosangalatsa chabe ayi, koma itiphunzitsa kuti munthu amene watumidwa ndi Mulungu amakhala wolimba mtima ndi wochenjera kwambiri pakuchita zinthu zake, popeza nzeru ndi mphamvu zonse zichokera kwa Yehova. Haleluya. 23. Ndipo anatuluka iye anadza kapolo ake napenya. Ndipo taonani pa makomo pa chipinda chosanja mpofungulira, nati iwo angophimba mapazi mchipinda chake chosanja chopitidwa mphepo. Ndipo analindilira mpaka anachita manyazi, koma taonani sanatsegula pa makomo pa chipinda chosanja. Pamenepo anatenga mfungulo natsegula, ndipo taonani mbuye wawo wagwa pansi wafa. Tsono akapolo a mfumu Eglon atabwera anapeza kuti zitseko zinali zokoma. Kwa iwo amaganiza kuti mfumu ikugona. Ndipo anaganiza za kuti asamusautse ayembekeze kaye. Koma anadabwa kupoona kuti anadikilira nthawi ya itali. Kenaka anaganiza za kuti atsegule ndi makihi. Apa ndipamene anapeza kuti mfumu yao inali tafakale. Verse 25. Ndipo Ehudi anapulumuka pa kuchedwa iwo na apitilira pa mafano osema. Na apulumuka kufikira Seira. Tsono pano akapolo amadikilira kuti aone ngati mfumu anali kugona. Apa ndipo anali kupereka mwayo kwa Ehudi kuti athawire kutali ku dziko la Seira. Kumene sanathe kumupeza. Verse 26. Ndipo kunali pakufika iye anaomba lipenga kumapiri a Ephraim. Ndi ana Israeli anatsika naye kuchokera kumapiri na awatsogolera iye. Ndipo ananena nawo, nditsateni ine. Pakuti Yehova wapereka adani anu a Moabu mmanja mwanu. Ndipo anatsika ndi kumtsata na atsikeleza a Moabu madoko a Yorodano. Osalola mmodzi awoloke. Ndipo anakantha a Moabu nyingo ija anthu 10,000. Onsewa anthu a moyo. Ndi ngwazi ndipo sanapulumuka ndi mmodzi yense. Motelo anagonjetsa Moabu tsidya lija pansi pa dzanja la Israeli. Ndipo dziko linapumula zaka 53. Ehudi munkani, tikuona kuti wathawira kumalo otchedwa Seira, kumapiri a Ephraim. Pamene ali kumalo amenewa, akuliza lipenga, kunenela kuti Eglon waphedwa. Komanso njira iyi inali owuza anthu kuti ayenera kukamenya nkhondo ndi Amoabu. Tele ana Israeli, anatsikira ku Yeriko motsogozidwa ndi Ehudi. Na apa Moabu 10,000. Ndipo paliba amene anapulumuka pankhondo imeneyi. Tele chotsatira chakugonja uku, kuna masula ana a Israeli. Ndipo anakhala pa ufulu kwa zaka 5. Tsopano tiona za mkulu wina otchedwa Samaga, kuti ndiye wokhala oweruza wachitatu. Ndiye nthawi iyi ya oweruza, tionabe kuti Mulungu anali kugwiritsa ntchito anthu amba. Kuti akwaniritse zolinga zake. Mau anda amene akutilimbikitsa kwambiri. Komanso akulimbikitsa inuso. Kuti Mulungu akhoza kukugwiritsa ntchito. Ngati mungadzipereke kwa iye lero. Chapter 3, verse 31. Atapita iye kunali Samaga, mwana wa Anati. Amene anakantha Afilisiti 500. Ndi mtoso wa ng'ombe na Yeso anapulumutsa Israeli. Munkani ino tikuva za mneneri wina otchedwa Samagara. Amene Mulungu anamuutsa kupulumutsa Israeli mwanjira yogwiritsa ntchito mtoso. Kapena kunena kuti chikwapu choyendetsera ng'ombe. Tele ana Israeli analibe zida za nkhondo za chizitsulo. Ndipo adangogwiritsa ntchito chida chomwe chinali mmanja mwake basi. Okonedwa. Mwenenu mukunena kuti ndi anali wotsalira kwambiri anthu amenewa. Chifana alibe zipangizo za makono. Izi nzoona ndithu. Koma mwina fuso nkukhala kuti. Kodi ingakhale zida za makonozi. Zikhoza kugwira ntchito moyenelera. Taonapo masiku ano anthu akugwiritsa ntchito matelevizhoni. Kufalitsa mamulo. Kodi zipangizo zimenezi. Zikugwira ntchito zoyenera zokha zokha. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti. Chikwapu cha ng'ombe ngati chitaperekedwa kwa Mulungu. Ndi kugwiritsidwa ntchito bwino. Chikhoza kumtumikira Mulunguyo mwa njira yapadera dera. Takumbukirani kuti Mulungu anagwiritsa ntchito ndodo ija inali mdzanja la Mose. Anagwiritsanso ntchito mwala wa Ulaya uja unali mdzanja la Davide. Komanso tikaona Dolika anagwiritsa ntchito ulusi ndi singano zimene zinali mdzanja lake ku ulemerero wa Mulungu. Ndifuna mukumbukirenso mmene Mulungu anagwiritsa ntchito mkate msanu ndi tisomba tochepa tomwe tinali mdzanja la mnyamata. Ndiye zipangizo zonse tachulasi zinapatulidwa ku ntchito yake ya Mulungu. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna kunenetsa pano kuti chinthu china chilichonse chomwe mungachipatulile kutumika wa Yehova, iye adzichigwiritsa ntchito ndithu ku ulemerero wake. Haleluya. Taganizani za oweruza atatu aja. Amene anali anthu wamba. koma popeza anali ndi Yehova, anagwiritsidwa ntchito potengera ulemerero ku dzina lake. Tsopano tirowa mu chapter 4, momwe tione za uchimo wa Israeli. Ndipo Mulungu awalanditsa ku ukapolo kudzera kwa Debora ndi Baraki. Verse 1. Ndipo ana a Israeli anaonjeza kuchita choyipa pamaso pa Yehova atafa Yehudi. Ndipo Yehova anaogulitsa mdzanja la Yabini mfumu ya Kanani, wochita ufumu ku Hazori. Kazembe wake wankhondo ndiye Sisera, wokhala ku Halozeti wa mitundu. Ndipo ana a Israeli anafula kwa Yehova, pakuti anali nawo magaleta achitsulo 574, naapsinja ana a Israeli kolimba zaka 20. Tsono atafa Yehudi, Israeli anabwereraso ku machimo. Ndipo nthawi yozizika inayambikanso. Apa ndipo pamene Mulungu anapereka Israeli mmanja mwa Yabini mfumu ya Kanani. Ndipo Sisera ndi amene anali wamkulu wa nkhondo, anali ndi magareta 574. Tele zida izi ndi zimene zinapereka mantha kwambiri kwa ana a Israeli amene analibe zipangizo zotere. Ndipo Israeli anakhala mu ukapolo wa Yabini kwa zaka 20. Verse 4. Ndipo Debora mneneri wamkazi ndiye mkazi wake wa Lapidoti anaweluza Israel nyengo ija. Ndipo anakhala pa tsinde pa mgwalanga wa Debora pakati pa Rama ndi Beteri kumapiri a Efraim, ndi ana a Israeli anakwera kwa iye awaweluze. Pano dzina la mayi wotchedwa Debora, amene anali mneneri komanso ndi amene anali woweluza. Mkazi uyu anali ndi mwamuna wake amene dzina lake ndi Lapidoti. Debora anaukitsidwa ndi Yehova pofuna kuti atsogolere Israeli, ndipo analamulira mkulu wa nkhondo kuti azikonzekera kumenyana ndi adani kuti Israeli atuluke mu ukapolo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumadziwa kuti ndinu wa nkhondo? Tamvani nyimbo ija ya mbuku imene imati, anyamata a Mulungu tizigwira nkhondoyo, timenyane ndi Satana mzimu wa kunyengayo. Verse 6. Ndipo anatuma naitana Balaki mwana wa Abinoam akuoke Kedesi Nafitali, nanena naye, kodi Yehova Mulungu wa Israeli sanalamulira ndi kuti muka nulunjike kumphiri la Tabori nuwatenge apite nawe anthu 10,000 ana a Nafitali ndi ana a Zebuloni? Ndipo zidzamkoka Sisera kazembe wa nkhondo wa Yabini akudzere ku mtsinje wa Kisoni ndi magareta wake ndi aunyinji wake, ndipo adzampereka mdzanja lako. Ndipo Balaki anati kwa iye, ukamukanane ndidzamuka, ukapanda kumukanane sindimuka. Ngati ili pano ikutuonetsa kuti Baraki anali wamkulu wa nkhondo amene anali wa mantha. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti sakufuna kutuluka pakati pa nkhondo, koma akufuna kuti munthu wa mayi uja ndiye amene amutsogolere. Chimene ndikunena ndi chakuti iye sakufuna kupita yekha ku nkhondo, pokapoka Debora amutsogolere. Iye akuganiza kuti ngati mneneri wa mkaziyu angapita naye ku nkhondo, ndiye kuti adzapambana. Ndi mwina tikhoza kunena kuti ndicho chifukwa chake Mulungu anagwiritsa ntchito munthu wamkazi kuombola ana a Israeli. Verse 9. Nati iye, kumuka ndidzamuka nawe, koma ulendo umukawo sudzachita nawo ulemu, pakuti Yehova adzagulitsa Sisera mdzanja la mkazi. Motero Debora anauka naamuka ndi Baraki ku Kedesi. Pano Balaki akufuna kuti mneneri Debora apite nawo ku nkhondo, ndipo Debora sanawilingule. Ndipo ananena kuti adzapita naye, koma ulemu udzapita kwa munthu wamkazi. Apa amatanthauza kuti ngati Baraki akapambana ku nkhondo kuja, ndiye kuti dzina lomwe lidzaveke kutsogoloko kapena kuti dzina limene lidzatchuka ndi la Debora pokhala ndiye mneneri. Tsono tikuona kuti Baraki sanafuna kupita yekha chifukwa chakuti samadzikhulupirira kuti akhoza kukwaniritsa cholinga cha Yehova. Tsono kupita ndi mneneri ndi mtumiki wa Mulungu. Ikanakhala njira ina yomulimbikitsa pamodzi ndi anyamata wake ankhondo. Ndiye pamene Debora anavomera kupita naye, ndi pamene ananenera kuti zotsatira zake nkuti Barak sakaveka koma Deborayo. Tiyeni tsono tione imfa ndi kulakika kwa nkhondo kwa Sisera. Debora ndi amene anaonetsera anthu kuti amafunadi kuti ana a Israeli awomboledwe. Tele Balak anasonkhanitsa anyamata wake ndipo anapita nawo pamodzi ndipo Mulungu anawapatsa chigonjetso cha apa adani wawo onse. Verse 16. Koma Balak anatsata magareta ndi gululo mpaka Halisot wa amitundu ndi gulu lonse la nkhondo la Sisera linagwa ndi lupanga la kuthwa. Sanatsala ndi munthu mmodzi yense. Koma Sisera anathawira choyenda pasi ku hema ya Yaeli mkazi wa Heberi Mkeni. Pakuti panali mtendere pakati pa Yabini mfumu ya Hazori ndi nyumba ya Heberi Mkeni. Pano tikuona kuti Barak anathamangitsa adani wake mpaka kufika kumene adachokera ku likulu la adaniwo ku Halisoti. Tsono ankhondo onse a Sisera anaphedwa ndipo palibe yemwe anatsala. Okondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuphunzira kuti pamene Yehova wapereka mdani mʼdzanja la mwana wake, mdaniyo amawonongedwa kotheratu. Komanso tikuphunzira kuti pamene tikhala ndi Mulungu pa nkhondo, tiyenera kulimbana ndi mdaniyo koma molimba mtima ndithu. Ndiye popeza nkhondo yakula, Sisera pano watsika pa galeta lake ndipo akuthawa wapansi liwiro, kotero kuti anaganiza zothawira muhema ya munthu wankazi dzina lake Yaeli. Popeza panali mtendere pakati pa Heberi ndi Yabini mfumu yake, tsono Yaeli anamulandira bwino muhema mwake. Verse 18. Ndipo Yaeli anatuluka kukomana ndi Sisera nanena naye, "Pambuka mbuye wanga, pambukira kwa ine kuno usaope." Ndipo anapambukira kwa iye kulowa muhema namfunda ndi chimbwi. Pamene pananena naye, "Ndipatsetu madzi pang'ono ndimwe, popeza ndine waludzu." Ndipo anatsegula thumba la mkaka nampatsa amwe namfunda. Ndipo Sisera ananena naye, "Tayima pakhomo pa hema, ndipo kudzali akadza munthu akakufusa akati, pali munthu pano kodi?" Uziti palibe. Pamenepo Yaeli mkazi wa Heberi anatenga chichiri cha hema natenga nyundo mdzanja lake nanzera monyang'ama nankhomera chichiri chilowe mlitse pamwake nichinamjoza kulowa mthaka popeza anali mtulo tofa nato ndi kulema na afa. Ndiye monga ndinanena kale kuti ankhondo onse a Sisera analata phedwa onse. Tsopano iye akufuna kupulumutsa moyo wake. Sisera anali ndi chikhulupiriro mwa Heberi Mkeni, ndipo anaona kuti adzatetezedwa bwino pamene athawira kwa iye, komanso popeza panalibe phokoso linali lilonse pakati pawo. Ndiye pamene Sisera analowa mu hema ya Yaeli, anamusamalira bwino ndithu kotero kuti anampatsa mkaka ndipo anagona tulo tofa nato. Tsono mmene adamulandirira, Sisera anamukhulupirira kwambiri Yaeli. Koma taonani kuti pamene Sisera anagona, mkazi uja anatenga chichiri kapena kuti anatenga chikhomo cha hema ndi kumukhoma mutu kapena kuti mlitsipa, ndipo Sisera anafera pomwepo. Kuphedwa kwa Sisera ndi kumene kunabweretsa chiwombolo kwa ana a Israeli. Haleluya. Ndiye ndifuna timalize ndi mawu akuti munthu wamphamvu sayenera kunyadira mphamvu zake, koma anyadire pa mphamvu za Yehova ndipo poyenera basi. Tiyeni kwa lero okondedwa tilekeze pano, koma ndikukumbutseni kuti timasanthula Oweruza chapter 3 kuyambira verse 12 ndipo talekeza mu chapter 4 verse 24. Mene timaona zakuti Mulungu alandisa Israeli pogwiritsa ntchito anthu wamba. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
ameneyo anali mbale Osman Chilola Manda utsogolera kusanthula buku lopatulika buku la weruza lomwe tangoyamba mprogramu yapita ija ndipo lero tinali mu oweruza chapter 3 tinambira verse 12 talekezera mu chapter 4 pa verse 24 nkhani yaikulu tamva ndiyokhuzana ndi mulungu kulanditsa Israeli mprogramu yathu yotsatira tidzapita mu buku la weruza chapter 5 kodi muli ndemanga kapena funso pa programu iyi tilembereni po lembera ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe kapena kutumiza SMS ku Malawi pa 083-500-222. 083-500-222. Ambuye akudalitseni.